kwa mwene nsi jine mitego jomulabe na bine bizibu byensi yefe twandibize wa awatali Yesu awamuza ndiba dentalo awalala bandi tude kumagwa awamugwa ndiba demuliro awalala bijambi ate baona singa sigwe Yesu singa tewandokola Sukira yense nandi batentia fulaka nandi kosentia nebusa nandi batewa awatali Yesu Yesu mkwagala nyo mkwana kumatira nange saseo lelo kusinze Yesu li wagulu nange ndi wansi kusinze Mukamo li wagulu nange ndi wansi nkusinze Yesu li wagulu nange ndi wansi nkusinze Mukamo li wagulu nange ndi wansi nkusinze Echiro mutumbi, emisana mutuntu Siba nebuza, sulandoza Singa, tewaligwe tata Jine mitego jomulabe, nabine vike mobiensi Yefe twandibize wa, awatali Yesu Yesu nkwagala nyo Mkwano kumatira Nange sase olelo Nkusinze Yesu li wagulu nange ndi wansi nkusinze Mukamo li wagulu nange ndi wansi nkusinze Yesu li wagulu nange ndi wansi nkusinze Mukamo li wagulu nange ndi wansi nkusinze Fulaka komie ojoli Mukama komie onkusinze Wadenga na linze na jema Mukama netonze netonze Lesita komie ojoli Kiliza kusinze nga Tambi etonze etonze Tata komie wakusinze Mukama ndagala kusinze Nze ni nyumba yange Mukama vula mubange vuna Mukama kankusinze nga